Baby na kuita one, baby na kuita one. Kumbukia nyuma eti barazani tumestay. Tulikis na kupendana, sasa umepanda bay. Mambo ya kawa mwanana, bata kila day. Shakubali minife, wani uwe na machizi wanitupe. Hata siri zangu na uweleze. Unakubali minife, wani uwe na machizi wanitupe. Hata siri zangu na uweleze. Kushika sikio, leo naniona misio. Kumbuka mindi yo kimbilio, sijo kaimba kama sio. Judi zako lukamba, judi zako lukamba. Kuna muda mena kesha na wede, stem nyingi kichwani, anayejua manani. Shakubali minife, wani uwe na machizi wanitupe. Hata siri zangu na uweleze. Unakubali minife, wani uwe na machizi wanitupe. Hata siri zangu na uweleze.
Baby, champata baby.